bikozinu kuchaime onye nwetezi ego mere ka ọrụ chukwu ọfụze mmụọgbenye onye dị ezo mkpali unafugwu uche mmadụ okọtesi nya bụ na ụka yaba kuche chukwu mee chukwu nna bigo n'oduonu anyị o kuche chukwu. Uche chukwu me nna bikozi n'uche yo